Muteza matwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Banywanye nshuti mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Radio ijwi rya Amerika iravugira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22, ariko rero ni mujye no kuri internet ku rubuga www.radioyacu.com no kuri YouTube na Facebook VOA Radio Yacu, maze mukurikira ikiganiro cyanyu muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu Gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nibyo rero koko muri Isanga. Ku itariki ya gatanu y'uku kwezi kwa cumi, urukiko rukuru rw'u Rwanda rwahanaguye ibyaha ku banyamakuru batatu bashinze Iwacu TV ikorera ku muyoboro wa YouTube, rutegeka ko barekurwa. Koko rero barasohotse muri gereza bari bamazemo imyaka ine, bari baratawe muri yombi mu kwezi kwa cumi 2018. Mutuyimana Jean Damascene, Nshimiyimana Jean Baptiste na Niyonsenga Shadrack baregwa ibyaha birimo guteza imvururu n'imidugararo muri rubanda no gukwirakwiza ibihuha bigamije guharabika isura y'igihugu. Umushinjacyaha yari yabasabiye gufungwa imyaka 22. Duhereye ku rugero rwabo ku byababayeho, ubwisanzure bw'itangazamakuru bwifashe gute mu Rwanda? Ese amategeko yemerera iki umunyamakuru n'itangazamakuru? Amategeko abuze iki? Mu izina rya bagenzi be turaganira na Mutuyimana Jean Damascene, Maître Ibambe Jean Paul ubunganira mu mategeko, nawe yatwemereye kutwigomera umwanya we. Mutuyimana, we uraho neza?
Muraho neza.
Maître Ibambe, muraho neza?
Ego ndabumva neza, ndabakurikiye, bakwemereye neza.
Ngushimiye cyane rwose uyu mwanya uduhaye. Tukubanjirijeho uru rubanza ko urukiko rukuru rwatesheje agaciro ibirego by'umushinjacyaha, umushinjacyaha yari yajurira?
Oya, kugeza kuri ubu ngubu ntabwo umushinjacyaha bwari bwajurira. Dutegereje rero ko iminsi 30 yemewe kujurira, aho umuburanyi ari we ashobora kuba yajurira icyemezo cy'urukiko, ishira tukamenya neza niba koko umushinjacyaha utazajurira cyangwa se niba hazabaho kunyurira. Ariko kugeza ubu ngubu nta bujurire bwari bwatangwa.
Ese urubanza ruvuye mu rukiko rukuru rujuririwe rujya mu ruhe rukiko?
Ukurikije uko inkiko zicumbana hano mu Rwanda, urukiko rufite ububasha bwo kwakira ubujurire bw'imanza zivuye mu rukiko rukuru ni urukiko rw'ubujurire cyangwa se court of appeal mu Cyongereza.
Nuko Mutuyimana, maze rero mumara imyaka ine muri abere, mumara imyaka ine muri gereza muri abere, mwebwe ubungubu mumeze mute kuva musohotse muri gereza ku itariki ya gatanu y'uku kwezi?
Muri rusange turaho tumeze neza, turashima Imana. Turacyari kugerageza kwikusanya kugira ngo turebe ko twatangira ubuzima bwa hano hanze, kuko ureba igihe cy'imyaka ine kiba ari igihe kirekire, umuntu aba asa n'uwasigaye inyuma. Ariko turimo turisuganya ngo turebe ko ibintu byasubira ku murongo.
Iwacu TV ko mwafunzwe mwese uko mwayikoreraga, ubungubu siracyakora?
iracyari ku murongo ku rubuga rwa YouTube rahagaragara ariko ntabwo ikora no kuvuga ngo haheruka ibyo twakizeho tutarafungwa ariko iracyari ku murongo nta kibazo.
Murateganya kongera gukora akazi k'itangazamakuru maze Iwacu TV mukongera mukayishyiraho amashusho n'amakuru mu gihe kiri imbere?
Yego turabiteganya tuzabikora kuko ubundi urukiko rwarabisesenguye rusanga nta cyaha dufite. Iwacu TV muri rusange nta kosa ryayigaragayeho, ubwo mbere nta cyatubuza kongera gukora akazi k'itangazamakuru ndetse tugagakorera kuri Iwacu TV nk'uko byari bisanzwe.
Harya ubundi Iwacu TV ntiyari yanditswe mu mategeko se y'itangazamakuru ryo mu Rwanda nk'uko amategeko y'itangazamakuru abiteganya?
Ubundi ukuntu amategeko nubwo ntayazi cyane ariko mu mwaka w'2018 ubwo twafungwaga ibintu by'imbuga nkoranyambaga, urabona ko YouTube ari urubuga nkoranyambaga, byasaga ntabwo byandikwaga nk'ibinyamakuru. Ubu rero aho tuvuganira ubungubu sindabimenya neza, turacyari gushakisha amakuru ngo tumenye niba ibitangazamakuru bikorera ku mbuga nkoranyambaga byo mu buryo bushyashya bwo ku mbuga nkoranyambaga niba basigaye babyandika. Ariko ni ukuvuga ngo mu mwaka w'2018 tujya gufungwa ntabwo bazandikaga.
Ubwo rero bivuze yuko nyine nimumara kumenya nimba byandika muzongera mbese gukora mumaze kumenya nimba byandikwa cyangwa se nimba bitandikishwa mu mategeko?
Ariko kuvuga ngo byandikishwa mu mategeko rero aba ari umuyoboro tunyuzaho inkuru zacu nk'abanyamakuru, twebwe turi abanyamakuru twemewe n'amategeko. Ubwo ngubwo aho kunyuza amakuru nyine niho haba hasigaye ngo kugira ngo tugeze ku baturage, kandi harahari ni kuri uriya muyoboro wacu.
Amakarita yanyu y'abanyamakuru muracyayafite?
Amakarita yacu urumva igihe gishize ni kirekire, yabaye expired ariko cyangwa se yarangije igihe, ariko turimo turashaka andi makarita mashyashya ajyanye n'igihe muri uyu mwaka w'2022. Ubwo nitumara kuyabona tuzabona tube twakongera kwinjira mu kazi.
Nibutse abaduteze amatwi ko iyi ngiyi ari radiyo Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirimi cy'Ikinyarwanda. Ni ikiganiro muri Isanga, turaganira ku byerekeranye n'ubwisanzure bw'itangazamakuru. Umunywanyi w'Ijwi rya Amerika wa mbere uri ku murongo ni Kwizera Ahmad. Kwizera we?
Yego Tomasi we.
Urakomeye?
Ndakomeye, ndi hano mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Rundumurenge wa Buyaga.
Igitekerezo cyangwa se ikibazo?
Igitekerezo mfite, urumva nk'iyo umuntu wenda afunzwe imyaka ine ari umwere biba ari ikibazo. Hari ibintu byinshi aba yagakwiye gukora bikagira gute bikaba byamuteza imbere, cyangwa se ibyo yakoraga akaba yabikomeza. Birakwiye ko ubutabera bujya butangirwa igihe bugakorwa hibanze kunoza ku burenganzira bw'umuturage. Ese ndibaza nk'abo bantu bafunzwe imyaka ine bikaboneka ko ari abere, nta kintu wenda nta kuntu wenda bashobora no kuregera, wenda bakabaregera nk'indishyi. Birakwiye ko itangazamakuru rijya rikora neza mu buryo bufasha abaturage, kuko iyo urebye usanga itangazamakuru rikozemo mu gihe wenda turebe wenda urugero nko muri Jenoside yakorewe Abatutsi 94, itangazamakuru ryakoze nabi rishishikariza abaturage ribiha urwango mu baturage. Bagakwiye ko itangazamakuru rikora rigamije guteza imbere abaturage, kunga abaturage, kureka gukora ibintu bishobora kuba byatandukanya abaturage cyangwa se no kunyiranya n'ubutegetsi bw'igihugu. Kuko twitaye wenda kuri Afurika usanga itangazamakuru rimwe na rimwe ridakora mu mucyo, ridakorera mu mucyo mu rwego rwo guteza imbere abaturage. Usanga rimwe na rimwe bakora ibintu usanga rimwe na rimwe bivuguruzanya n'amategeko y'igihugu. Njye ndibaza nimba nk'amaradiyo akora kunoza kuri YouTube rimwe na rimwe igihe wagira ngo nta mategeko bakurikiza, wagira ngo nta n'amategeko baba bafite, ugasanga rimwe na rimwe bapfa gushyiraho ibintu biboneye. Njye ndibaza ni irihe tegeko bakurikiza, ese ni ayahe mategeko agenga itangazamakuru mu Rwanda?
Kwizera urakoze cyane.
Ego.
Murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi cy'ikinyarwanda. Maître Ibambe Jean Paul, uyu munywanyirero w'ijwi rya Amerika Kwizera arabaza ati bashobora kurekera indishyi kwa babaye abere kubera iyo myaka yose batakaje, ati gutangaza amakuru ku mbuga nkoranyambaga nka YouTube hari itegeko ribigenga, wamubwira iki?
Arakoze cyane. Mu by'ukuri ntabwo ari ibintu byiza ko umuntu yamara imyaka ine yose ategereje ubutabera noneho anafunzwe, kuko ubusanzwe mu mategeko icyifuzwa kugira ngo koko ibintu byite ko ari ubutabera ni uko ubutabera butangwa neza ariko kandi no ku gihe. Ubundi ntabwo bisanzwe mu buryo busanzwe n'urubanza rurengeje amezi atandatu bitararangira cyangwa se ngo icyemezo cyabo kimenyekane, hano tuvuga ko urwo rubanza rwatinze. Ubwo rero wakuba cyangwa ukagabanya imyaka ine n'amezi atandatu ku nshuro ntabwo bisanzwe. Ibyo wenda ni ibyo byatuma wenda umuntu abantu nk'aba ngaba batekereza ati wa mugani bigenze gutyo, nta buryo ki umuntu yarega indishyi ko yafungiye imyaka yose kandi agaragaza ko ari umwere kandi ko kuri kiko narwo rukaza kubibona gutyo. Navuga ko ari inzira igoye, ni inzira igoye ikurikije amategeko yacu uko ameze. Icya mbere kugira ngo uregere indishyi ni ukugaragaza ko hari igikorwa cyakozwe kikakugiraho ingaruka, ariko icyo gikorwa kikaba cyarakozwe mu by'ukuri akaba atari ikintu kibi cyangwa se agifite ikintu cyakwangirije. Ni ukuvuga ngo aba bavandimwe, aba banyamakuru uko ari batatu, igihe cyose cy'imyaka ine bari bamaze bafungiwe by'agateganyo, ariko hakaba hari ibyemezo by'inkiko bivuga ibyemezo by'inkiko kubera ko muri icyo gihe cy'imyaka ine mu by'ukuri ntabwo twari twicaye barabizi, twazengurutse mu nkiko zishobora kuba zigera muri enye, niyo kuko twaje mu nkiko z'urukiko rw'ibanze, urukiko rwisumbuye, urukiko rukuru ndetse n'urukiko rw'ubujurire. Izo nkiko zose uko ari enye twazigezemo turyana kugira ngo turebe ko abantu bashobora kuba barekuwe by'agateganyo. Ariko kandi tugira imanza nyinshi, nubwo tuvuga ngo ni urubanza ariko hari imanza nyinshi zishobora kuba zigera muri icyenda niba byirenze, ku buryo twajya imbere y'ubucamanza inshuro zigera kuri 30 cyangwa se zinarengaho. Tugerageza kugusaba ko wenda ese byakunda ko barekurwa by'agateganyo bagakurikiranwa badafunze, ese byakunda ko duhabwa itariki, ese byakunda biragenda bifata ikigize cyose cy'imyaka ine. Ariko icyo nshaka gusobanura aha ngaha ni uko bisa nk'aho bikomeye, ntabwo biha amahirwe kubera ko hari ibyemezo nyine bibafunga by'agateganyo, kandi ibyo byemezo uburyo inkiko zagendaga zifata ibindi icyemezo bishobora gufatwa ntibirwe nacyo ukakijubiza, urundi rukiko narwo rukongera rukacyemeza, naho waba utakishima ariko cyafashwe n'urukiko kandi ruvuga ko bigifasha ari kurugiza amategeko, iki cyemezo nyine kirakiriza ari niyo mpamvu bari bafunze nyine by'agateganyo. Ariko icyo umuntu yishimira cya mbere ni uko ukuri kwabo kwaje kugaragara kuko uko bahakana ibyaha baregwaho, urukiko rwemeje ko bifite ububasha, rwemeje ko ibyo byaha nta byabayeho, ntabyo bakoze. Ibyo rero zo kuregera indishyi bisaba kugaragaza kereka haramutse hari igihe baba barafunzwe mu by'ukuri nta cyemezo cyafashwe mu buryo bukurikije amategeko kibafunga bihari, icyo gihe rwose byaba bihari. Ikindi hari wenda mu bindi bihugu aho tujya tubona nyine nk'ibimeze gutyo, naho waba ufunze by'agateganyo wenda hatarabayeho kwihutisha urubanza, ushobora kurega leta uvuga ko yananije mu by'ukuri kuguha ubutabera mu gihe cya nyacyo, kuko niyo ifite ubucamanza. ariko hano ntabwo dukunze kubibona, ariko hari impamvu tujya twumva zo hanze yaba mu bindi bihugu cyangwa se mu nkiko mpuzamahanga zibarwa zifatiye mu bintu byo hagasigara hakurikiraho kujya kureba niba bizabasha gushyirwa mu bikorwa, kuko hari kwemeza ko wenda koko umuntu yafunzwe mu gihe mu buryo bunyuranyije amategeko cyangwa se yafunzwe igihe kirekire agatinda kuburanishwa, bikaba byagaragara nk'ikosa ku ruhande rw'uwagombaga kumuburanisha, bagategeka ko agomba guhabwa indishyi. Noneho ikibazo na cyo kazaba mbese na noneho byandikije nyuma yo kubitsindira bwo abantu barazibona. Nicyo nicyo nabivugaho, ariko icyifuzo ubundi icyifuzo ni uko mu by'ukuri abantu bagakwiye mu buryo bishoboka cyose umuntu yagakwiye kujya kubikiranwa adafunze, agafungwa ariko amaze gusomerwa cyangwa se guhamwa n'icyaha akurikiranyweho agiye gukora igihano, kugira ngo wa mugana atazagira umuntu ubibabariramo nk'uko nguko byagenze kuri aba banyamakuru. Hanyuma nabo wenda bizana ngombwa ko bafunga by'agateganyo bikwihuta, urubanza rwihuta zishoboka byose. Twe twagize ibyago kubera ko mu gihe hajya bimeze gutyo hari umva twagize ibibazo nka bibiri by'ingutu. Icya mbere gishingiye ku bibazo by'amategeko cyangwa se uko abantu bumva amategeko ajyanye n'ubwitangire no gutanga ibitekerezo. Impamvu iyo ngiyo umuntu abivuga ni uko niba urukiko niba abantu baragize ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo no gutara no gutangaza amakuru, ariko ababibonye ubugenzacyaha ubushinjacyaha bukabona ko ibyo bintu ari ibyaha, ariko urukiko rukaza kugaragaza ko atari ibyaha, urumva hari n'ikibazo kijyanye n'uburyo abantu bumva nyine ubwisanzure nuko bwubahirizwa. Ikindi kibazo cya kabiri cyabayemo ni ikijyanye byabaye mu bihe bibi byahise bikurikiraho ibibazo bya COVID-19 nk'uko rimwe zigera zigafunga imanza zirahagarara aho zifunguriye inkiko, bisa nk'aho imanza zibaye nyinshi n'ibintu byinshi byagiye bituma wenda byifatiye imyaka imwe yose.
Yego, noneho rero ikibazo cya kabiri
ibijyanye n'amategeko agenga itangazamakuru, hirya mu Rwanda rwose hari amategeko agenga itangazamakuru ndetse n'ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo
nko kuri YouTube se
Rwanda wese afite, kubera ko
Maitre Ibambe
38 mu itegeko nshinga ivuga ko buri muntu wese afite uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo n'ubwo kubona amakuru ndetse n'ubwisanzure bw'itangazamakuru byemewe kandi byubahirizwa na Leta.
Niko se Maitre Ibambe
agomba kujyaho amategeko rero avuga ko ubwo burenganzira bwubahirizwa.
Yego,
cyakora ubwo burenganzira ntabwo burunduye kubera ko bufite aho bugarukira. Ni nayo mpamvu rimwe na rimwe nyine iyo abantu bagerageje
kuburengaho. Yego Maitre Ibambe, reka ibyo ngibyo tuze kubigarukaho. Maitre Ibambe, reka ibyo tuze kubigarukaho mu kanya, ahubwo ubanze ukomoze kuri iki kibazo cya kabiri cya Kwizera aho avuga ati ese gutangaza amakuru ku mbuga nkoranyambaga, yatanze urugero nyine rwa YouTube ari byo na bagenzi bacu bari barazize, hari itegeko riteganya uburyo amakuru atangazwa, amakuru si ibitekerezo, usibye ko n'ibitekerezo bishobora kwinjira mu makuru, hari itegeko riteganya ko mbese uburyo imbuga nkoranyambaga zitangazwa amakuru yego n'amakuru hari itegeko rihari.
Bo mu by'ukuri muri rusange nenda nk'ubikoragaho n'ubundi uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo ni uburenganzira twese duhabwa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda kandi ryo itegeko risumba ayandi, ariko rikavuga ko hajyaho amategeko agomba kuvuga uko ubwo burenganzira bwubahirizwa. Mu Rwanda rero dufite itegeko, uburyo dufite ni ryo mu 2013 rigenga itangazamakuru mu Rwanda. Ibyo ni byo itegeko rivuga muri rusange uko itangazamakuru bikorwa, uko umunyamakuru ni nde, ese ni ryari umuntu yitwa ko ari umunyamakuru w'umwuga, ese iyo agize ikibazo agana hehe. Iryo tegeko ni ryo risobanura mu by'ukuri ibijyanye n'imikorere y'itangazamakuru n'imyitwarire y'abanyamakuru muri rusange. Hanyuma rero ku bijyanye n'ibyo gutangaza amakuru ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se gukoresha za YouTube, social media, hari ikibazo gishingiye kuko abantu babyumva n'uko itegeko ribiteganya, ariko muri rusange icyo navuga cyangwa se uko rihagaze n'uko ibijyanye n'imbuga nkoranyambaga uko bikora
nta tegeko ryihariye dufite mu Rwanda ibigenga noneho itegeko ry'itangazamakuru mu ngingo ya 19 na Rwanda masomo yabikomojeho rivuga ko buri muntu wese afite uburenganzira bwo kwakira kunyuza cyangwa kohereza amakuru kuri interineti kandi akaba afite n'uburenganzira bwo gukora urubuga rwa interineti anyuzaho amakuru ashaka agera ku bantu benshi ntaho agiye kwakura uburenganzira ntaho agiye kwakura uruhushya niyo mpamvu njya kuri YouTube nkakora shene nkavuga ibitekerezo byanjye uko bishaka ndetse iyi ngingo inavuga ko gushyira cyangwa kohereza inkuru kuri interineti bidasaba kuba ubikoze aba ari umunyamakuru w'umwuga ni ukuvuga ngo uburenganzira bwa muntu wese afite rero ubu burenganzira n'abanyamakuru barabufite ni ukuvuga ngo nk'uko Damasoni yabivuze umunyamakuru w'umunyamakuru w'umwuga uhitamo gucisha ibitekerezo bye cyangwa se amakuru ye kuri YouTube nk'uko ijwi rya Amerika ryahisemo kubicisha muri FM ku minara cyangwa se mu mugabo ufite televiziyo we agahitamo kujya kubicisha kuri YouTube undi agahitamo kujya kubicisha kuri Instagram ni ukuvuga ngo nta handi hantu ajya kwaka uburenganzira cyangwa kuko afite ikarita y'itangazamakuru azafatwa nk'umunyamakuru ariko kuko uburenganzira bwo kuri interineti cyangwa se bwo kugira urubuga rwa interineti bufite n'umuntu uwo ari we wese n'umuntu utari umunyamakuru afite uburenganzira bwo kubikora no gutangaza ibitekerezo kuko inshingiro by'iyi ngingo ni uko buri muntu wese nyine afite uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo
Radio Ijwi rya Amerika yego
kikaba kuko mwana noneho tuzatandukanya abanyamakuru n'abatari abanyamakuru gute tuzatandukanya ibitangazamakuru n'ibitari ibitangazamakuru gute ibyo rero nibyo biganiro ubungubu biri ko biri kureba ngo ese byakunda ko noneho na za social media imbuga nkoranyambaga nazo zigenzurwa kugira ngo umuntu agifungure nacyo ahabwe uburenganzira kuko ubungubu icyaba nk'umuntu akoreyeho ikosa cyangwa se icyaha bikurikiranwa mu yandi mategeko asanzwe bo dufite n'itegeko rikumira ibyaha bikorewe kuri interineti cyangwa se muri mudasobwa ibyo twita cyber crime
yego
ni ukuvuga ngo ariko ku bijyanye no gukora itangazamakuru gukoresha imbuga nkoranyambaga nta tegeko ryihariye tugira ingingo iri mu itegeko ry'itangazamakuru yo ubwayo ivuga ko buri muntu wese afite uburenganzira bwo kuba yashyiraho kuvuga
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ni Maître Ibambe Jean Paul yunganira abanyamakuru ba Iwacu TV baherutse kurekurwa rero urukiko rukuru rubagize abere rubahanaguraho ibyaha ubushinjacyaha bwari bwabageretseho abo rero ni Mutuyimana Jean Damascene Nshimiyimana Jean Baptiste na Niyonsenga Shadrack Mutuyimana rero nawe tukaba turimo tuganira ari kumwe na Maître Ibambe bombi bari Kigali kuri telefone dufite Niyitanga Simon na Mugisha Jean Niyitanga we urahura komeye
uraho neza
yego yego wabwira abatumirwa ho herereye se
ndi Kigali ndi muri Kicukiro
yego gusha ku ngingo
nige cyane nashaka kuvuga ngaha alo cyane nashaka kuvuga ngewe hano nuko kuba barafunzwe igihe kingana gutya ku giti cyanjye nakabaye numva ko binyuranyije n'amategeko kuko igihe bamazemo batarakatiwe bakaba bagizwe abere uko numva nge numva bagakwiye kuba nabo bitabaza inzego bakangira nabo bakarega ko bafungiwe ubusa
ibyo twabikomojeho Maître Ibambe yabisobanuye neza ahubwo rero ubwo ngubwo niba utakurikiye wajya kuri internet urubuga rwacu wayeshatu akadomo radio yacu vewa akadomo com ikiganiro kizagumaho ku buryo igihe cyaricyo cyose
aho nari mari nabyumvaga ariko
yego
icyo nashaka kwibaza aho ngaho nge nkurikije uko inkuru bayitangaje n'igihe bayitangarije icyabayemo n'uburyo inkuru yihusemo ese kuba iyo nkuru bayi umuntu yayikora ko kanya gahita yitanga wenda nyuma ikaza kugaragara ko yari inkuru wenda atarakwiye kuvuga icyo gihe niho harimo ikibazo aho ngaho icyo nakwisabira ngiye ni ukuvuga ngo mu rwego rw'amategeko ubwo bavugurura imikurikiranire y'imanza kugira ngo urubanza rw'umuntu rujye rwihutishwa kugira ngo umuntu amare imyaka myinshi yose afunze kandi nta cyaha yahamijwe
ye niyitanga urakoze cyane
Mwakoze.
Noneho duhamagare Mugisha Jean. Mugisha we. Urahura komeye. Ongera wibutse abateza amatwi ijwi rya Amerika n'abatumirwa by'umwihariko igihugu urimo. Ye nuko nuko gusha ku ngingo.
Ego nagomba ite n'ukeza n'ongera kimwe mu tabera bwo Rwanda kungiza byafashwe ko bandika ibyera.
Yego.
Biraboneka yuko ubutabera bumaze kwandika ibyera umuntu egarima yuko ubu icyaha kitamwangiye cyangwa atacyaba yagirije. Ama agomba se n'ubaza abatumire nk'ubu atange agiye ibijyanye n'amategeko dukurikiranye ku by'imbuga ngurukanabumenyi cyane cyane urubuga rwa YouTube n'izi za Instagram abaca ku bintu usanga bitandukanye kandi ugasanga byinshi harimo ibitaba muri make ari ukuri filime y'ibyo bintu byo guhiga aba ari nka marketing ari guhiga amabyeyi
nshaka
mbaze nk'umwe gisata kigeze itangazamakuru cyagiye gukurikirana ibijyanye n'itangazamakuru mu gihugu haba mu Rwanda reka no mu bihugu bya Afurika y'ubuseruko ko bakurikirana ikintu kimwe ku kindi cy'amakuru ahaba hanyuma iyo babona atari amakuru iyo bakayabeshyuza bavuga ati iyi nkuru si yo cyangwa bakabwira uwanditse icyo kintu ati ni ibintu bitangira ibyemewe nagomba se n'ubaza uwo asanzwe abyizeye n'amategeko hanyuma nongera nk'abajya iyo basanze umuntu yatanze inkuru itari yo cyane iyo gahumurwe cyangwa icy'umutima abantu cyangwa ingabanya umutekano amategeko hari ikintu yaba akurikiranye umuntu adahaha cyangwa bakamubwira ati yishyuye iyo nkuru.
Ye Mugisha urakoze cyane. Ijwi rya Amerika. Yego ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Niko se mutuyima uyu Mugisha hari akantu yakomojeho avuga uburenganzira bwo gusubiza cyangwa se kunyomoza ikintu gitangajwe inkuru itangajwe mwebwe hari abantu bigeze mu mwuga wanyu kuri YouTube yanyu kuri channel yanyu iWatch TV hari abantu bigeze basaba kunyomoza amakuru mwatanze
oya ibyo ngizwe mu rukiko ni nabyo twaburanaga twabazaga tutse ko mu turege ibyaha nk'ibingibi bikomeye kandi itegeko hari ibyo itegeko rigenga itangaza amakuru hari uburyo ribiteganya ko umuntu yabangamiwe n'inkuru y'igitangaza amakuru icyo ari cyo cyose runaka gikorera mu Rwanda cyangwa se cy'ikinyamahanga ariko gifite abagihagarariye mu Rwanda ko hari uburyo buteganywa n'amategeko agomba kunyomoza n'iyo nkuru cyangwa se hakaba hari uburyo ashobora kujya kuregera urwego rw'abanyamakuru bigenzura mu Rwanda ibyo bikaba bitarigeze bikorwa bimeze bityo ubwo rero ubutabera bwarabikurikiranye koko busanga ibyo twavugaga ni ukuri inkuru twatangazaga icyo gihe zari ukuri bari ukuri ahanini inkuru bagendaga badushinja babonaga ko zishobora kuba zaragize ibyaha inkuru zijyanye zishingiye ku mubano w'u Rwanda utari wifashe neza ibihugu by'abaturanyi mu 2018 ndetse n'iby'inyeshyamba za FLN zagabaga ibitero mu majyepfo y'u Rwanda muri icyo gihe twabaga twagiye tuzitangazaho twagiye tuzumva ku bindi bitangazamakuru bitandukanye tukazitangaza tugashyiraho n'ubusesenguzi bwacu nk'abanyamakuru uko tubibona hanyuma tukabitangaza ariko muri rusange nta muturage uwo ari we wese wigeze agira ikibazo ku makuru twatangazaga ahubwo baradushimiraga baduhaga ibitekerezo badushimira kubera ko haba kuri YouTube hari uburyo bwo gutanga ibitekerezo bwo babuhari ubwo bwarakoreshwaga ibitekerezo tukabyakira twabaga twabahaye n'inimero za telefone twari dufite n'imbuga nkoranyambaga zose sambwe zikoreshwa mu Rwanda izo Instagram Twitter Facebook nta muturage wigeze rero ategezaho ko hari kitagenda neza mu makuru twabaga tubagezaho.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda ni ikiganiro muri isanga. Niko se mutuyima mugize gutya urukiko rukuru rubahanaguyeho ibyaha kuri wowe na bagenzi bawe abanyamakuru mwabyigiye abanyamakuru b'abanyamwuga kuri mwebwe uru rubanza urabona mu rukiko rukuru rushobora kuba ruvuga yuko ubucamanza bushyigikiye ubwisanzure bw'abanyamakuru n'itangazamakuru?
Yego, nicyo bivuze. Kubera yuko twabigaragaje mu rukiko, urukiko rukabyemera rukabibona ko ibyo twatangaza ari ukuri, mu gihe bitandukanye n'uko ubushinjacyaha bwabibonaga bwanabishinjaga. Ikigaragara ni uko ubucamanza mu Rwanda bushyigikiye ubwisanzure bw'itangazamakuru. Ahubwo ikibazo kiba gihari ni kimwe, ikibazo gihari ni imikoranire y'inzego z'ubutabera zo hasi, ni ukuvuga RIBU na parike zidakorana n'urwego rwigenzura rw'abanyamakuru cyangwa se n'ishyirahamwe ry'abanyamakuru mu Rwanda, kugira ngo niba babonye hari ikintu kitagenda neza mu gitangazamakuru bakaba bakigira ikibazo, babanze babaze urwego rw'abanyamakuru bigenzura kugira ngo bariganireho, bababwire bati koko urwo rwego rw'abanyamakuru bigenzura ariwe babwire koko ibi bintu umunyamakuru yakoze turabona atari byo kuko biri mu nshingano zabo, cyangwa se turabona ari byo. Impamvu twafunzwe iriya myaka yose ni uko tutigeze tunyuzwa mu iyo nzira, tutigeze tugezwa imbere y'urwo rwego. Urwo rwego narwo rukaba rwaragiye kubimenya, urukiko rwaramaze kubifataho icyemezo, twaradufunze iminsi 30 y'agateganyo. Ubwo nta kindi rero cyagombaga kubaho, twagombaga gukora ubwo buroko bw'iminsi 30 y'agateganyo tugategereza ko urukiko ruzongera rugafata ikindi cyemezo. Twaragifashe nubwo byabaye bitinze, ariko twarabyishimiye.
Nuko urwego rw'abanyamakuru bigenzura rwo hari gasopo rwari rwarigeze rubaha mu mwuga wanyu?
Oya, ntayo.
N'ubu ngubu ntacyo ruravuga ku kazi kanyu mwakoraga? Mbese mu rwego ariko rwo kubagaya?
Oya, nta kintu ruravuga. Urumva ntabwo rwari kutugaya, kuko rwari kutugaya mbere y'uko tujya gufungwa. Ibyo dukora n'ubundi baba babizi, barabireba, gatwara abanyamakuru babo. Yaba hari ibintu dukora bihabanye n'amahame y'umwuga wacu, bari kuba barabitubwiye. Ubu rero kuba twaramaze guca mu nkiko, urukiko rwarabisobanuye, ntabwo ari bwo bajya kutugaya ngo bavuge bati ariko mwakoraga nabi. Ntabwo twakoraga nabi, nabo ubwabo bari babizi, ndetse n'urukiko rwarabigaragaje. Urumva ko bataduhamagara ngo baze kutugaya, ahubwo baduhamagara wenda badushimira.
Noneho tugaruke kuri Maitre Ibambe, kuri iyo mikoranire y'urwego rw'abanyamakuru bigenzura n'inzego z'ubutabera, uhereye ku bugenzacyaha, ku bushinjacyaha, bakorana bate? Hari amategeko avuga ngo nk'umunyamakuru niba hari ikintu abashinzwe inzego z'ubutabera bashaka kumukurikiraniraho, bagomba kubanza kugisha inama urwego rw'abanyamakuru bigenzura?
Murakoze. Nibyo koko, mu Rwanda hari ikintu bita ukwigenzura kw'itangazamakuru cyangwa se media service regulation. Ni bimwe mu bintu byaje ari bishyashya mu mwaka w'2013, kuko nibwo Leta yarekeye aho kwigenzurira itangazamakuru, ikavuga ngo bikorwe n'urwego rw'abanyamakuru bigenzura. Uko bigenda ubusanzwe ni uko umuntu wese, yaba umuntu ku giti cye, ishyirahamwe cyangwa kiki, ufite inkuru yatangajwe akaba atanyuzwe n'uko yatangaje, ashobora, afite uburenganzira bwo gusaba. Mbere y'uko najya no muri uru rwego rwa Rwanda Media Commission, afite uburenganzira bwo gusaba wa munyamakuru cyangwa ngo undi watangaje ya nkuru ngo kosore ibi bintu, niyo mpamvu ibi bintu ntabwo ibi bintu ari byo, kuko umuntu wese watangaje cyangwa wavuzeho afite uburenganzira bwo gusaba, bwo gusubiza cyangwa se bwo gusaba ko akwizeye ko cyegukanye umuntu. Ibyo ni ibintu biteganyijwe mu itegeko rigenga itangazamakuru. Iyo wa munyamakuru cyangwa se itangazamakuru kitabikoze, umuntu ashobora kugana urwego rw'abanyamakuru bigenzura. Iyo bidakunze, hashobora kubaho ko umuntu ajya mu rukiko. Ariko mwumvise ko nakunze gukoresha ijambo ngo ashobora. Ntabwo itegeko dufite uyu munsi rigira iteka. Naho ni byiza kubivuga kubera ko turimo muri uru rubanza, hari aho twasabye urukiko tuti ariko iki kirego ntabwo cyakagombye kwakirwa mu gihe hatarabayeho kubanza guca mu rwego rw'abanyamakuru bigenzura, kubera ko ingingo ya 21 y'itegeko rigenga itangazamakuru mu Rwanda ivuga ko umuntu ufite ikibazo ku nkuru agomba kubanza kujya mu rwego rw'abanyamakuru bigenzura, ariko bari gusuzumye babona ni ashobora kuvuga ngo biro gusome obishono ntabwo ari ihame ari itegeko nikurikiye. Hari igihe rwose twahuranye mu rukiko rukuru turi duhagaze kuri icyo kintu, ariko urukiko rwemera ko kuko abo bantu ari abanyamakuru n'igitangazamakuru baracyemera, ariko baravuga ngo ntabwo byabuze umushinjacyaha kuba aramutse abonye n'icyaha yagana mu rukiko. Icyo ni icya mbere. Hanyuma rero ku mikoranire, ubundi ikintu cya mbere gikwiye gushingiraho ni uburyo abantu bumva imikorere y'itangazamakuru. Mu mwaka kugeza mu mwaka w'2018 mu Rwanda twari tugifite icyaha cyo gusebanya mu ruhame cyitwa icyaha ari icyaha ugikoze ahita ajyanwa mu rukiko, ariko abantu bakora ubuvugizi baravuga bati gusebanya nibwo ntabwo ari isosiyete igize ikibazo, ahubwo ni umuntu ku giti cye. Icy'ingenzi ni uko hari umuhage habaho uburyo cy'umuntu asubizwa cyangwa asamirwa ibyamwangirije. Noneho baravuga bati bikwiye kuba mbonezamubano bivamo yerekera kwitwa icyaha, ariko ari nayo mpamvu akenshi amakosa cyangwa se ibintu abanyamakuru baba bakoze kuko ikintu yashobora kujyamo byihuse ni ugusebanya, ubundi byakagombye kuba bifatwa mu rwego rw'imbonezamubano. Ari nayo mpamvu byagakwiye kujya bijya hehe mu rwego rw'abanyamakuru bigenzura. Rero iyo umuntu agiye gutanga ikirego mu bugenzacyaha cyangwa mu bushinjacyaha bigahura n'umuntu ubyumva wumva ko hari nk'uburyo itangazamakuru ushobora kugenzurwa, hari ubundi rwego rugenzura itangazamakuru, hari igihe habanza kohereza rero ba bantu cyangwa se cya kirego ati aha hantu ugiye baragufasha, kubera ko urwo rwego ruhana abanyamakuru, urwo rwego icyo wangirijwe wagisubizwa cyakozwe n'umunyamakuru mbere y'uko bijya no mu rukiko. Ni nacyo abantu bifuza cyangwa se abantu bifuza ko koko ubwo kwigendera kw'itangazamakuru gukoreshwa, ariko bikavuga ko nanone nta bintu byakorerwa mu itangazamakuru bikaba ibyaha ku buryo byakorwa mu rukiko. Impamvu bivuga gutya ni uko wenda ibi ni uburyo bugaragara ku banyamakuru, ariko se niho abatari abanyamakuru cyangwa se abakoze ibindi bintu bisa nk'ibyo abanyamakuru bakora ariko batabikorewe mu itangazamakuru cyangwa atari abanyamakuru byagenda bikabaturage bisanzwe. Niyo mpamvu rimwe na rimwe habaho kwifashisha n'andi mategeko kugira ngo bikurikiranwe, ariko uburyo bwiza n'umurongo igihugu kiriho ni uko ubundi ibintu byakagombye kujya mu kwigendera kw'itangazamakuru. Twahoze dukora n'ubuvugizi turi kuvuga ngo nk'uko uyu munsi nta kwitorera ngo njye kuregera urukiko mfite ikibazo n'umukoresha wanjye, ikibazo cy'umurimo ntabanje kunyura ku mugenzuzi w'umurimo mu karere ntuyemo runaka cyangwa se ikibazo cyabereye ngo cyakirwe, ni nk'uko n'ubundi ikirego kirega umunyamakuru cyangwa igitangazamakuru kitari gikwiye kwakirwa kitarabanza gucishwa mu rwego rwo kwigendera kw'itangazamakuru. Ni nabwo buryo bwatuma abantu mu by'ukuri bakora bumva ko akantu kose kabaye ni mu rukiko ni mu rukiko, harimo kuba bagiye ariko nk'imyaka ine yose umuntu afunze by'agateganyo ategereje kubona igitariro.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ikiganiro Murisanga, turaganira ku bwisanzure n'uburenganzira bw'itangazamakuru n'abanyamakuru mu Rwanda. Abatumirwa ni Mutuyimana Jean Damascene wo mu kinyamakuru Iwacu TV gikorera kuri YouTube, na Maître Ibambe Jean Paul wunganira abanyamakuru ba Iwacu TV. Urukiko rukuru rw'u Rwanda rwahanaguyeho ibyaha rurabarekura ku itariki ya gatanu y'uku kwezi kwa cumi. Abo rero nyine ni Mutuyimana Jean Damascene, Nshimiyimana Jean Baptiste na Niyonsenga Shadrack. Mu byo baregwaga harimo guteza imvururu n'imidugararo muri rubanda no gukwirakwiza ibihuha bigamije guharabika isura y'u Rwanda by'umwihariko mu mahanga. Niko se Mutuyima umushinjacyaha yari yabasabiye gufungwa imyaka 22. Ubwo bugome mwebwe mwari mwabwakiriye gute mumaze kumva ibyo avuga?
Oya buriya ntabwo twabyita ubugome.
Ndavuga buretse nsubira inyuma gatoya, kuko kugusabira imyaka 22 yo kugufunga ni ukuvuga ko akubonamo umugome wa wundi wo mu rwego rwo hejuru.
Nyine nibyo nashakaga kuvuga, kubera ko abashinjacyaha nabo bakoresha amategeko. uriya dosiye bari bamuhaye akurikije amategeko yenyine agateranya ibya kuko n'ubundi abagagiye kubishinga ziko bizaduhama hari imyaka nyine ibyaje biguhamye abagomba kugusabira iteganyijwe n'amategeko abanyumva ugomba gufungwa bitewe n'ibyaha agushinga avuga ko wakoze ubwo rero umucamanza nubwo yagusabira iyo myaka 22 zabiri mu bushishozi bw'umucamanza niwe ugena icyo agomba gukora ntabwo umushinjacyaha ashobora kugusabira no gufungwa burundu ariko umucamanza akaba yabireba akaguha umwaka umwe akaba yaguhingira icyatsi akakugira n'umwere abonye ko nta cyaha kiguhama ntabwo kuba baradusabiraga imyaka ingana kuriya twavuga ngo ni ubugome ahubwo buriya nibyo amategeko ateganya
yego ariko rero nyine wowe ku giti cyawe wowe n'abagenzi bawe umushinjacyaha yababonagamo abagome none se imyaka 22 si y'ubugome bukabije
iyo myaka 22 nk'uko nabikubwiye komopa ku nyito z'ibyaha cyangwa se ku bwoko bw'ibyaha baturegaga ubwo n'ubundi kubera ko ubucamanza aribwo bwabirebye iyo n'ubundi biduhama bagombaga kuduhana bashingiye ku mategeko ariyo ateganya iyo myaka yose ariko kubera yuko bitaduhamye ntabwo babiduhaye kuba yaranayisabye nk'uko nari maze kubivuga ntabwo aribyo byari bisobanuye ko bagomba kuyiduha ntabwo bavuga ngo kubera ko umuntu agusabira imyaka runaka biteganywa n'amategeko ni ubugome keretse uramutse uvuze ko amategeko ariyo afite ubugome
amategeko akurikirana ubugome
ariko ntabwo bavuga ngo umuntu urimo ukurikiza amategeko niwe mugome ahubwo ngo amategeko niyo wareba aho ukavuga ati ubundi kubera iki ibintu nk'ibi ngibi akaba imyaka ingana gutya akaba ari byo uzongera nabyo aho kugira ngo ubirebere ku muntu kubera ko aba arimo akoresha amategeko ntabwo aba ari gusabira
mutuyimana
bari mu kazi
Mutuyimana ntabwo navugaga ko umushinjacyaha ariwe mugome ahubwo kubera ko umushinjacyaha nyine wakurikirana ibyaha nabyise ubugome yego yabakurikiranyeho aha nuko reka metre hita ukomerezaho
wenda ni nkaho umubaziye ngo koko mwiyumvaga mubwo bugome bugeze aho bwa sabirwa imyaka 22
naho ngaho rwose none se metre dukomereje aho ngaho aba banyamakuru bigeze bakurikiranwa hakurikijwe itegeko ry'itangazamakuru cyangwa n'irindi tegeko mpanabyaha kuko iry'itangazamakuru ryo ntabwo ari mpanabyaha ryo
yego ntabwo bigeze bakurikiranwa hakurikijwe itegeko ry'itangazamakuru nibyo nigeze no gukomezaho ko twashatse kubishyira imbere ngo turebe ko aribyo byakurikijwe ariko biranga ariko bo bari bakurikiranwa kuko ibintu inkuru bari bakurikiranyweho gutanga hatangajwe mu gihe mu Rwanda hakoreshwa itegeko igitabo cy'amategeko ahana ibyaha mu Rwanda cyo mu 2012 ingingo rero zacyo zivuga zirebana n'ibijyanye no guteza imvururu muri rubanda gutangaza amakuru agamije kwangisha u Rwanda mu bihugu by'amahanga guteza imvururu bazize ndetse no gutangaza amajwi n'amashusho bihinduwe uko byafashwe nizo zakoreshwaga mu kubakurikirana nizo babakurikiranaga bakoresheje ibyo mu gitabo muri kode penali yagize iyo mu 2012 cyari igitabo cy'amategeko ahana ibyaha mu Rwanda icyo rero cyaje gusimburwa mu 2018 tugana mu ntera n'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange n'ayo mategeko abiri rero yagiye akoreshwa ariko kuri ibyo byaha hari icyo urukiko rwagaragaje ko badakwiye kugikurikiranwaho kubera ko itegeko rishyashya rifata nk'icyaha kuko ubusanzwe iyo haje itegeko ryaratangiye gukurikiranwa hanyuma iryo tegeko rikaba riteganya igihano gitoya ugereranije n'icyo mbere cyateganywaga hakurikijwe inshyashya ariko kuko noneho nta nubwo rero byari bikiri nta nubwo cyari igihano gito ahubwo noneho cyaravuga kikakiri icyaha bituma batagikurikiranwaho ubwo mu biri bitatu buriya impamvu basabaga imyaka 22 bateranyaga igiteranyo cy'imyaka y'igihano biteganywa muri kuri ibyo byaha bitatu bagakora igikaranyo kuko bavuga n'imburane bemeza mugambi mu gukora icyaha bakagenda bateranye ubwo rero kimwe mu gufata icyemezo n'urukiko rwavuze ko icyemezo gikwiye gikurikiranwa kuko gifatwa nk'icyaha hanyuma ku bindi bagaragaza ko badakwiye mu by'ukuri nta bimenyetso bigaragaza ko ibyo bakoze nta cyaha bakoze mu by'ukuri.
Radiyo Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Noneho duhamagare Ruhamya Ali. Ruhamya we,
yego,
uraho urakomeye,
muraho neza.
Bwira abatumirwa n'abanywanyi b'Ijwi rya Amerika bibutse aho uherereye.
Nk'ibisanzwe ntuze ko ari mu karere ka Gasabo, umurenge wa Gisozi. Nakinyinyeze ko nakinyinye iyo ntaraho, ariko ubu ndi muri Gasabo.
Njyemba mbizi ariko abanywanyi b'Ijwi rya Amerika ntabwo baba babizi bose, n'abatumirwa ntabwo baba babizi. Urakoze rero kutumenyesha aho uherereye, nuko gusha ku ngingo.
Meterenge nabanje kumusuhuza, ndagira ngo mubaze ese iyo umuntu afunzwe imyaka ingana kuriya azira ubusa cyangwa bagasanga nta cyaha yakoze, ese yemere kuri kuregera indishyi y'igihe maze atakaza nta atarimo gukora?
Ruhamya, ibyo ngibyo yari yabisobanuye, ariko rero kubera ko numva uri kuri radio, uri kumva radio cyangwa?
Oya, nari ndimo kumva radio, nafunguye ikiganiro cyatangiye.
Noneho kurikira radio, metre yongera kukubwire mu magambo magufi cyane igisubizo yari yatanze, kubera ko umunywanyi w'Ijwi rya Amerika wahamagaye mbere witwa Kwizera Ahmad yari yabibajije. Reka dusabe metre ibambe agusubirire muri makeya igisubizo yari yamuhaye. Metre, kuregera indishyi ku muntu wafunzwe akaza gufungurwa ari umwere,
reka twongere tubisubiremo kugira ngo wemererwe kuba waregera indishyi noneho bikunde kuzihabwa wari ufunzwe by'agateganyo, kereka ubashije kugaragaza ko icyemezo cyagufunze nta cyemezo cyari cyari kigufunga by'agateganyo. Ni ukuvuga ngo niba kuko gufungwa n'amategeko by'agateganyo bifite uko bisabwa, urukiko rukabyemeza, niba hari icyemezo cyemeza ko ugomba gufungwa by'agateganyo ukagifunga, bakagenda bongeresha nk'uko byagiye bigenda, ntabwo byoroshye ko wabasha kuregera indishyi ngo bizakunde. Ari nayo mpamvu twavugaga ngo ibyakabaye byiza abantu bagiye bakurikiranwa badafungiye, noneho bakazafungwa ari uko bagiye gukora igihano, cyangwa se noneho niwe bigaragara ko abyaye ngombwa kuko afungwa by'agateganyo, urubanza rwe rukihutishwa kugira ngo igihe bizagaragarira ko ari umwere koko azaba atari umuntu mu by'ukuri wakoraga igihano kandi nta cyaha yakoze, kuko hari ibyaha bihanishwa igifungo cy'amezi atandatu, umwaka umwe, imyaka ibiri, imyaka itatu. Hari abantu bashobora kuba barahamwe n'ibyaha bakinjira muri gereza bagasohokamo bakabasigamo, bo ari abere kandi bakirimo, ariko bazize ndetse bafunze by'agateganyo. Bivuze ngo biba byakundaga ngo umuntu ajye afunga by'agateganyo rwose, ariko babona nta bundi buryo bwashoboka, cyangwa se niba afunze by'agateganyo byihutishwe. Naho ku bijyanye n'indishyi n'inzira ifunganye biragoye, kereka habashije kugaragara ko icyemezo wenda cyabafunze by'agateganyo nta gihari cyangwa se cyafashwe mu buryo budakurikije amategeko.
Radiyo Ijwi rya Amerika
koroha gukunda ngo bari yafunze nyine kubera ibyemezo by'inkiko byagiye bifatwa mu bihe bitandukanye.
Mutuyima, iki kibazo cyagarutse cyane, ntabwo nawe wigeze uvuga icyo ubitekerezaho nk'umunyarwanda wafunzwe hanyuma aza gufungurwa nyuma y'imyaka ine ari umwere, wowe mu mutima wawe wumva indishyi zikwiye?
Mu mutima wanjye numva indishyi zikwiye, kubera ko imyaka ine umuntu aba yarahombye ibintu byinshi, ariko kubera imbogamizi z'amategeko zihari nta kundi umuntu yavuga, navuga ngo ubuhombe arabyimenyera nyine, ni ukubyakira uko bimeze. Ariko hasaba abashinzwe gushyiraho amategeko kuko icyo kintu bagikosora wenda byafasha no mu kwihutisha ubutabera, kubera ko wenda buriya usibye natwe hashobora kuba hari abandi bantu basaba kuba wenda banafungiwe n'imyaka irenga iyacu bari ku minsi 30 y'agateganyo, cyangwa se hakaba harimo n'abandi muri gereza, abantu bari muri gereza baregwa ibyaha ariko bafunzwe igihe kinini cyane ugereranyije n'ibihano bashobora no guhabwa baramutse bahamye n'ibyaha. Ngo rero abashinzwe gukosora amategeko, abanyamategeko bacu bakwiye kubikosora bakabikora kugira ngo umuntu nafungwa akarenza igihe yagombaga gufungwa cyangwa se agahabwa ubutabera mu buryo butari bwo abe yabasha kuregera indishyi byafasha no mu kugira ngo n'abatanga ubutabera babyihutisha umuntu ajya ahabwa ubutabera mu gihe gikwiye.
None se nkawe w'umunyamakuru na bagenzi bawe nk'abanyarwanda mufite ububasha n'uburenganzira bwo kujya kubwira intumwa za rubanda ntimudukorere ibi ngibi, hari ibyo muzakora ku buryo butomboye mwabikora?
Ibyo ngibyo twabikora kubera ko turi abanyamakuru, turi ijisho rya rubanda, dufatanyirije hamwe n'abandi banyamakuru ndetse na miriya miryango yacu, ishyirahamwe ry'abanyamakuru, twabikoraho twakora ubuvugizi bigakosoka.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, Maître Ibambe Jean Paul, nagira ngo ngushimire cyane rwose, urakoze cyane.
Cyane namwe.
Mutuyimana Jean Damascene, nawe ndagushimiye cyane, no mu izina rya bagenzi bawe Nshimiyimana Jean Baptiste na Niyonsenga Shadrack, urakoze cyane.
Murakoze namwe.
Nibutse yuko urukiko rukuru rwabahanaguyeho ibyaha ku itariki ya gatanu y'uku kwezi kwa cumi rutegeka ko muva muri gereza mwari mumazemo imyaka ine yose. Banywanya ibijwi rya Amerika, mwese uko mungana ndabashimiye cyane, mukomeze mugubwe neza na gahunda za radio yanyu, murakarama.
Et toi, apetina nga yuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyu
Willy Carlos. Vincent Gomez.
Furaha mano moja na upendo vipindi vya furaha manu moja na upendo.